Mopato, ya receive kakale, sifo, namba namba ya nifo. Isemune kuwa bwela ni kwatu, wajika mbaba zikamba ni vao. Isa wana ni yozivika kutiala kale kale. Alo iwe, ni kata boom. Kata boom. Ni kata boom. Kata boom. Ni kata boom.
Kila lila napa kitu.
Kata boom.
Kili pasta achan.
Isa kuna nkata boom.
Iwe, dama chilolo.
Kata boom.
Yawa lich.
Ni yozivika. Ni kata boom.
DJ Tigweze, jine mundu wako sinidringa na bagaye ba bloku ngativa jamvera. So, nipangire kupotro ya black label. Nika full hands up kwezi rapa man's label. Kuno cha leader, katu kina. So, wind and postpone, mwamu na mbozi fra.
Then, it's a boy ma fatio. Yeah, nikata boom. Nima survivor olo na matum. Niriyadi tigwoy isi fium. Alo iwa mtu wanga vela chamo chiendela. That's why apa naine na bendera. Elo, yangi mufera. That's why sinza enda na benafera. Yes, jine mukari, wose vama diapati. Nanga uyu, apela mote ya po. That's why naine bagai ni mabadapa. Bazi kamba ni marapa, bati bize vango yopla. Mwana wa dola.
Sifo on the beauty, neka ni balangi ze wazimi. Kutinjine kingi, mapazi, mafana. Wachepa, wakembo, mubela, mangati. Lekani ni milangize kutinjine mupondo. Kuli hivi ni nange na mkutiala. Ibi ndo zivika kutiala.
Kata boom. Ni kata boom. Ni kata boom. Ni kata boom.
Ni kata hito baby.
Ni kata boom. Ni sekuna kata boom. Kata boom. Niyo zivika. Nikata boom.
Very on the
boom. Kata boom.
All the people. Yeah. Let's go.
Nikata boom.
I see you.
Nikata boom.
Manigas. Digga.
Nikata boom.
Dash.